Tango mubisha ya chuzi ngumbi Iryo joro sinzari bagirwa Karege ya watu sigirungu Murwanyi gitugu hakiri kare Mutazi mikundi Kagame Karege anwari waguye kwitabaro dusangira ureba mu maso wobaza byinshi iyo nza kumenya kwari bwo bwanyuma banaraguhaye isezerano ko ntazigera mbingaruzwa mu weto kanyiza karege abaza kugayibindi wari yoroshaga bitavugwa kwa kwibonaga muko turi twese
Karegeya wadusigiye irungu Karegeya ntwari y'u Rwanda Gendere ntwari waguye kwitabara Ibyo waturaze turabizi kandi turabizirikana Urukundo kwitanga ukuri guca bugufi kutaba ingaruzwa muheto Rugamba watangije tukwijeje ko tuzarusoza Karegeya uruhuke mu mahoro
Arakoze cyane Sankara Karikte Nsabimana mu ino ndirimbo irungu atigendere ntwari waguye kwitabaro ati Karegeya wadusigiye irungu ati wishwe na FPDMI washinze akongera ati wakwishe nawe afite uwo munsi ati iminsi iriho iraca amarenga kandi kuko ingoma yaguhitanye iriho irimo nakongeraho hano ko abazi Rwigara n'ubutwari bwe n'ukuntu yafashije nawe FPDMI ababizi nabo bashobora rwose gukurikiza iyo ndirimbo bagakoresha ayo magambo ya Karikte Sankara bakagira bati igendeye ntwari wasize FPDMI wazize FPDMI wafashije none ibyawe iyo FPDMI yarabimaze ibisenya n'umuryango wawe iriho iragaragaza agati Shuti muduteze amatwi mukomeje kumva radisha kwejwi rya Rwanda Freedom Movement mukomeje kumva radisha kwejwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC turi kwa mbere tariki ya 23 kwakira mwaka 2017 tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 9 isaha ya Washington DC saa 3 z'ijoro n'iminota 9 isaya Kigali Bruxelles Paris na Geneve tukagira saa 2 z'ijoro n'iminota 9 isaha ya London na saa 4 z'ijoro n'iminota isaya Helsinki muri Finland ikiganiro twabateguye no munsi gifite ino nyito P5 cyangwa P5 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye kikaba ari igice cya gatatu iki kiganiro twakoze mu byukuri kwa gatandatu ejo bundi kwa gatandatu ushize muri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba mbashuje muri kumwe kandi na Bwana Sixwell Musangamfura umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka mukaba kandi hamwe na Bwana Jonathan Musonera nawe uri muri komite nkuru y'ishyaka ishakwe RFM ndetse akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo shyaka nagira ngo rero mbafungure mikro reka munyihangane gato ya mfungure mikro yawe Jonathan ndetse mfungure ni ya Sixbert muvandimwe Sixbert ni buriho nyumva mikro yawe maze kwifungura nagira ngo ufate ijambo usuza ari watwumva
muraho murakomeye Bwana Joseph Ngarambe
uraho muraho muri Finland muvandimwe Sixbert
ya nagira ngo ngushimire nyine ko wampaye umwanya muri iki kiganiro ndagira ngo nsuhuze kandi mugenzi wanjye Jonathan Musonera nawe tuzagufatanya kino kiganiro ndanasuhuza abanyarwanda bose bakurikira ibiganiro bihita kuri radio ishakwe nkanasuhuza by'umwihariko abakora ishoka byose kugira ngo iriya ngoma y'igitugu iri mu Rwanda iveho isimburwe n'ubutegetsi bw'umunyarwanda wese yibonamo nkagira ngo nanasuhuze kandi n'abarwanashyaka n'abanyamuryango ba Rwanda Freedom Movement ishakwe
urakoze cyane muvandimwe Sixbert Jonathan wari uhunyumva mikro yarafunguye
ndakumva neza muvandimwe Joseph uranyumva nawe
ndakumva neza cyane rwose
rwose reka mbanze ngusuhuze kandi ngushimire ikiganiro
cyiza uraho mumeze mute aho ngaho mu Bwongereza
turaho rwose turashimira Imana reka ngushimire rero ikiganiro cyiza waduteguriye uyu mwanya ufatawo kugira ngo tubashe kuganira abakunzi bacu abadukurikira bose kandi nsuhuze na n'umuvandimwe Sixbert Mutandafura duhuriye muri iki kiganiro ukunze nawe gufasha abanyarwanda kandi akaba ari n'inararibonye mu bintu bya politike mbasuhuze rero kandi nsuhuze abakunzi bacu bagiye gukurikira iki kiganiro mbasaba kugira ngo babe hafi rwose baze baduhe inama nk'uko bisanzwe nk'uko badukurikira mu kiganiro byose dukora amahoro n'imigisha y'Imana abe abane natwe muri iki kiganiro
ndagushimiye cyane umuvandimwe Jonathan reka rero dutangire ikintu kiganiro twahaye inyito P5 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 mu muhengeri na FPDM ku gitutu gikomeye kikaba ari igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze ku wa gatandatu ikiganiro twakoranye na Dr. Théogène Rudasingwa na umwe mu bagize komite nkuru ya Rwanda Freedom Movement ishakwe ndetse akaba nayibereye perezida ejo bundi rero ku wa gatandatu tariki ya 21 z'ukwa 10 2017 Dr. Théogène nanjye twaganiye ku mpuzamashyaka P5 imaze gusenyuka no kuri RNC kataje mu muteremuko twashoreje ikiganiro cy'amasaha abiri kuri afere Rwigara tugira tuti urubanza rurakomeje ari nako bigenda bigaragara ko ruzagira ingaruka zikomeye kuri opposition bidasize ariko FPDMI izonzwe n'igitutu cya Human Rights Watch ayo ari amagambo rwose twakoresheje dusoza kuri kino gicamunsi Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara bakatiwe by'agateganyo igifungo cy'iminsi 30 bisobanura ko bazakomeza kuburana bafunze naho Anne Rwigara yarekuwe by'agateganyo akaba azakomeza rero kuburana adafunze mu yandi magambo afungiye mu rugo mu by'ukuri kuko muzi ko n'abajepe bajya bahagira cyangwa se abapolisi ni kimwe bose n'abicanyi ba FPDMI uno munsi turagaruka kuri izo ngingo eshatu ni ukuvuga P5 FPDMI na Afere Rwigara ya Afere Rwigara nicyo bita taronda shire akiz hirin mu cyongereza ni ukuvuga agatsinzi rwose ka ashire kuri Paul Kagame kuko mu by'ukuri nubwo ari hatoteza opposition nayo ubwayo ikaba ifite ibintu mu by'ukuri bituma ihora yashwanyaguritse tudahwema kunenga ariko rero uyu uyitoteza witwa Paul Kagame nawe nkuko twatangiye muri ya ndirimbo ya Sankara naho abihanura nawe ntaho ari mu by'ukuri ndetse nuko kwiyerurutsa nuko kwiyerurutsa arekura Anne Rwigara ni nko kugerageza kubeshya kujirisha nagira ngo rero bidatinze mijambo umuvandimwe Sixbert ugira icyo uvuga nyine kuri kino kiganiro kuri ibi bibazo biri muri P5 isenyutse mu by'ukuri yasenyutse kuko ni ikizongera kwitwa P5 yasenyutse ndetse no ku wenda tubishoboye ntitwihutindo cyane RNC nayo iri ku muterimo uko twarayivuze tuzayishakira igihe uyu munsi nagira ngo tuze guha umwanya uhagije iriya feri yo kwa Rwigara afere ikomeye cyane mu by'ukuri Rwigara wahotowe nabo yafashije nabo yagiriye neza kimwe nuko twabyumvise muri ya ndirimbo nyine aho Sankara asezera kuri Karegeya mu izina ryacu ku cyo twari tugifatanyije avuga ati uretse ko ku byereke bya Karegeya byo twakomeje rwose gufata nk'intwari yacu tuhora tutazigera twibagirwa nagira ngo rero dutangire kino kiganiro umuvandimwe Sixbert ugira icyo uvuga
murakoze nanone ku byerekeranye na n'impuza amashyaka yitwa P5 icyo navuga cyane cyane ni ikibazo nanjye ubwanjye cyanteye impungenge ejo bundi kijyanye n'ishyaka n'ukuntu iyo mpuza amashyaka yitwaye ku kibazo cy'ishyaka pesi imbera kuri nabonye kuko ari ikibazo kibabaje ndetse bikaba binateye amakenga kubera yuko isura y'abaharanira guhindura ibintu mu Rwanda, isura y'abavuga ko baharanira demokarasi ishobora kuba yarahakuye agatoki gakomeye. Nabonye uko iyo mpuzamashyaka isanzwe ikora, abantu bagenda basimburana mu buyobozi, byari byakomeje nta kibazo. Bigeze kuri pesi imbera kuri hazamo ikibazo cy'uko perezida fondateri w'ishyaka Bwana Bernard Ntaganda yavuze ati iki ni igihe cyacu cyo kugira ngo nyine tuyobore natwe iyo P5 iyo mpuzamashyaka. Ati ku ruhande rwacu ndashaka kubaha umuntu uzampagararira muri ubwo buyobozi, kubera ko nari maze iminsi nganira n'abarwanashyaka b'ishyaka ryacu, kandi nkaba ari nanjye ufite uburenganzira bwo kugira ngo mvuge uzampagararira. Nabonye amabaruwa yanditse narayasomye, mbona mbese nta gisubizo nigeze mbona icyo gihe cyaturutse muri bagenzi be yandikiraga. Nyuma aho igisubizo kiziye nibwo bavugaga bati turagira inama pesi imbera kuri ko yaba yiheje kugira ngo ibanze irangize ibibazo biri mu ishyaka. Ibyo nabyo ubwabyo cyari ikibazo gikomeye, ariko nanone ugasanga wabyibazaho ukuntu abantu b'abayobozi b'amashyaka ya politiki ane cyangwa se intumwa z'ayo mashyaka zateranye zigafata umwanzuro nk'uwo, ngo kubera ko rimwe mu mashyaka bari kumwe rifite ikibazo, ibyo bise ikibazo icyo gihe, cyane cyane ko bo bati ni ikibazo kiri mu ishyaka. Kandi perezida fondateri w'ishyaka avuga ati hano nta kibazo dufite, jyewe nka perezida fondateri w'ishyaka ryanjye ndavuga uzampagararira. Abandi bati ntibishoboka, mubanze murangize ibibazo mufite. Ugasanga noneho iyo nkoni bakubitishije pesi imbere kuri iyo nkoni ntabwo ariyo bakoresheje mu gihe RNC yacikagamo ibice, cyangwa se mu gihe FD Inkingi yacikagamo ibice, cyane cyane ko ayo mashyaka yandi mvuze yacitsemo ibice kuko abantu bari mu buyobozi bw'ishyaka baragenda ku mpamvu bagiye basobanura, ku mpamvu impande zombi zagiye zisobanura. Niho wavuga ko hari icyo umuntu yakwita crise, icyo umuntu yakwita amakimbirane akomeye cyane mu ishyaka, kubera ko iyo ubona ubuyobozi bucikamo kabiri igice kimwe kikajya hari ikindi hariya ni ikintu gikomeye. Bitandukanye rero n'uko umuntu avuga ati intumwa ishyaka ryacu ryatumye ntiyasohoje ubutumwa nk'uko ishyaka ryari ribyiteze none turayisimbuye, abandi bati ntibishoboka. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri iyo ntumwa bayirutishije ishyaka, kandi ibyo ugasanga bihabanye n'imikorere yagiye iranga amwe mu mashyaka ari muri P5 mbere, cyangwa se na bamwe mu banyapolitiki bagize icyo bivugaho bavuga bati twebwe ntabwo tureba abantu tureba ishyaka. Hari rero ugasanga uko kwivuguruza ari ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko mu by'ukuri Abanyarwanda duhamagara tubabwira tuti nimudutere inkunga tujye guhindura ibintu mu Rwanda, dushyireho demokarasi, dushyireho imikorere igaragara neza itarimo ubwiru. Imikorere nk'iyo cyangwa uko kwivuguruza bica intege abo bantu benshi baba baduhanze amaso, cyangwa ndetse na bamwe mu bayoboke bacu ugasanga bibaza batari ko se kwejo mwavugaga mutya uyu munsi mukamuvuga mutya turamenya dufata iki tureke iki. Iriya mikorere ni ikibazo, ariko njye mpamya ko nubwo byagenze kuriya yenda n'ubundi nk'uko Maitre Bernard Ntaganda bivuga avuga ati ntabwo twakwemera gukomeza kuba insina ngufi. Mpamya ko yenda koko ariko babafataga bakabafata nk'insina ngufi bagomba gucaho urukoma aho bashakiye. Icyo rero nacyo kikaba ari ikibazo mu gihe abantu bakorana bamwe bumva ari banini cyangwa se ari bihangange, abandi babafata nk'insina ngufi, nacyo ni ikibazo. aho rugasanga biraca intege abakurikira iyo opposition nyarwanda, biraca intege abari muri opposition, biraca intege abanyarwanda bahanze amaso abantu bashobora guhindura ibintu bakagara ihumure mu gihugu. Nakomeje gukurikira nza kubona uko byarangiye n'uko ishyaka PS imbere kuri byafashe umwanzuro wo kuva muri P5, bikavuga ko nyine kubera iyo mikorere rihisemo kujya nyine rivuyemo ku mugaragaro. Ntabwo nigeze mbona igisubizo cy'abayobozi ba P5. Niba bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro mwarakibonye, ubwo turaza kunganirana, nta gisubizo cyabo nabonye. Kereka rero niba yenda barakomeje P5, noneho wari wari wateye ibibazo muri PS imbere kuri ndavuga uwo
nagira icyo nongeraho, nagira icyo nkunganiraho.
Yego rwose manyunganira, yenda nabanza kunagira intero gatoya.
Yego,
ndavuga nti kereka niba yenda P5 yarakomeje igakomezanya n'uwo nguwo mu ishyaka bavugaga bati twamusimbuje undi, aho ntabwo nahasobanukiwe. Joseph Ngarama,
reka ngufashe gatoya. Ahubwo ndetse baritanguranwe bariya nyine basigaye, ni ukuvuga mu by'ukuri ni umuntu umwe ubikora, baritanguranwe bandikira PS imbere kuri barayibwira ngo kubera ko mufite ibibazo interne, ibibazo by'imbere, ngo mukwiye gukora un pas de côté. Ibaruwa yanditse mu Gifaransa ni nyine kuba mwigizeyo gatoya mukabazagaruka ari uko mubanje gukemura ibyo bibazo. Mu yandi magambo rero babwiye P5 ngo nibe ivuyemo, nako babwiye nako PS imbere kuri ngo nibe ivuyemo ngo ibanze ikemure ibibazo byayo ifite imbere. Ntabwo rero bagumanye iyo ntumwa. Ibyanababaje ntaganda ko yaravuze atuya ati mwaritanguranwe twarasezeye, none mushaka kuvuga ko ari mwe mudusezereye. Nguko uko ibintu byagenze muvandimwe Sixbert.
Ya murakoze. Urumva rero iyo mikorere nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Uko biri kose icyo umuntu yabona ni uko icyari urugaga rw'abatanu cyabaye urugaga rw'abane, ubwo bikaba bigaragara ko uko icyo kibazo cyacunzwe cyahombeje urwo rugaga, ugasanga ari ingorane. Kuko ibibazo iteka abantu bakora ntibabura guhura n'ibibazo binyuranye, ariko ikibazo gikomeye cyane ni n'ayahe masomo dukura muri ibyo bibazo duhura nabyo bya buri munsi. Kuba urugaga rw'amashyaka tuvuga ruti turaharanira guhindura ibintu mu gihugu ari urugaga rw'amashyaka yo muri opposition, ugasanga ahubwo abantu bakoze mu buryo bongera mbese baca ibice mu ishyaka muri rimwe mu mashyaka agize urwo rugaga, ni ikibazo gikomeye kandi kibabaje. Kuko kuvuga ngo nimujye ku ruhande mubanze murangize ibibazo mufite iwanyu mu ishyaka, kubera gusa yuko perezida fondateri w'ishyaka avuga ati inama nkuru y'ishyaka ryacu yafashe ibyemezo bikurikira ko tuzahagararirwa na kanaka, noneho abandi bagasubiza bavuga ngo nimwe mugiye ku ruhande kandi nta nubwo ari mwebwe mwatugenera utuyobora cyangwa se ntimwatugenera ubahagararira muri uru rugaga. Nabyo ni ikibazo, kubera ko iyo miryango ya politiki yindi mu by'ukuri ni ubwayo yagiye ivuga iti duhagarariwe na kanaka. Kuki iryo shyaka ryimwa ubwo burenganzira? Icyo ni ikibazo nyine kigaragaza yuko uko turiho dukora harimo ibibazo bikomeye cyane umuntu atakwirengagiza. Icyo rero nagira ngo nongereho ni icyo cy'uko iyo mikorere iraca intege abanyarwanda baharanira guhindura ibintu mu gihugu, iraca intege abantu bakurikira imikorere yacu badutezeho amakiriro cyangwa badutezeho kuzagarura ihumure mu gihugu, biraca intege rwose. Ni igihe rero kugira ngo abantu bari mu buyobozi bw'amashyaka, simvuga yenda bo muri urwo rugaga rwa P5, ndavuga natwe twese ni igihe rwose cyo kugira ngo turebe neza, dufungure amaso, turebe amasomo dukura muri ibi byose tugenda duhura nabyo bya buri munsi, maze nibura ko kongera imbere hazaza ko kongera gukora amakosa nk'ayo ngayo. Ndumva ari icyo ngicyo nawe mvuze gamirize kugara.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixberry, P5 mu Muhengeri na FPRDMA ku gitutu gikomeye. Igice cya kabiri nicyo turimo uno munsi. Muvandimwe Jonathan, nagira ngo nawe ufate ijambo uhera ushaka kuri ibyo bibazo bibiri, haba P5 haba na RNC, rimwe mu ishyaka rikomeye rigize iyo P5 isigari P4 mu by'ukuri P5 yararangiye yarashize nkuko twabibonye kwa gatandatu, nkuko twongeye kubisubira uyu munsi P5 ntikibaho, yarasenyutse yararangiye. Gusa rero sinzi niba noneho bazemera kwitwa P4, noneho umuntu akaba yarabaye P4 yo ni iki, mu gihe ahubwo amashyaka nayo yigize ari ku muteremuko? Ijambo ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph. Ahubwo uzanye ikibazo naringiye kukubaza nkubaza, ndetse nabonye uwavuze P5 cyangwa P5 kandi isigaye ari P4 cyangwa P4.
Yego.
Nabuze ntubanza hari wibeshye ariko wabikoze hari ubizi, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko ubu ni P4 cyangwa P4. Ibi byose byaturutse he? Ibi bibazo mbega biremereye muri ziriya ngingo zigera nko kuri ebyiri cyangwa eshatu waduhaye ku kibazo cya Fere Rwigara, ku kibazo cya P5 cyangwa P4. Ibibazo bihari, inkomoko yabyo twagiye tugerageza kubiganiraho, mwabikozeho ikiganiro na perezida wa Rwanda Freedom Movement Ishakwe, Dr. Theogene ubushize, mutanga ibisobanuro byimbitse bigaragara mu by'ukuri. Ibi bibazo ubiturukahe cyangwa se bishingiye kuki? Ndagira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza, kuko ibi biganiro ni ibiganiro bishingiye ku kuri abanyarwanda batagiye babasha kumenya, batagiye babasha kumva ibyagiye biba byose, bakagira ngo niko bisanzwe. Ntabwo ariko bisanzwe. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko FPR DMI Kagame yinjiye mu mashyaka ya opozisiyo, noneho aho Kayumba nawe ahungiye tumaze kubaka RNC, nawe agerageza kubaka RNC DMI muri opozisiyo. Ibyo ndaza kubigarukaho mbereke cyangwa se turebere hamwe ibi bibazo inkomoko yabyo. Reka mbanze ngushimire nanone indirimbo y'uyu muhanzi Sankara Kalisa na mugenzi we Rutagengwa Emil, aho bavuga bati igendere Karegeya wanze kuba ingaruzwamuheto. Yanze kuba ingaruzwamuheto na FPR DMA iramukurikirira mwica. Sankara na bagenzi be nabo banze kubingarizwa muheto na FPR DMA ya Kagame, none ejo bundi nanone banze kubingarizwa muheto na RNC DMA ya Kayumba. Aha niho nshaka kugira ngo dukurikire neza turebe ibibazo byimbitse uko iki cyari P5 cyabaye P4 cyari mu by'ukuri impuzamashyaka amwe yo muri opozisiyo. Kandi kikaba aricyo kigizwe n'ayo mashyaka arimwo mu by'ukuri ibintu twakwita nk'imitwe itatu yo kwaretingira muri ayo mashyaka. Uwa mbere ni umutwe wa FPR GMR ukoreramo, iyi ndavuga FPR GMR yobowe na Kagame, ni umutwe wa RNC GMR yobowe na Kayumba, na hakabamo n'undi musaraba wa MLN DCD uyobowe n'abiyita imfubyi za Habyarimana. Uru ruvunge nirwo rutuma mu by'ukuri abanyarwanda cyangwa se impunzi cyangwa se abiyopoje kuri iriya leta badashobora kugera ku kugira ngo bagere ku nshingano zo gukuraho iriya leta no kugaragaza ikinyoma cyayo ari ikintu gikomeye, kubera ko iyi mitwe yombi ifite ibibazo biremereye mu by'ukuri bishaka kugira ngo bikureho uyu mutwe FPR GMR, Jimmy Kennedy umutwe wa RNC GMR Kayumba, cyangwa se MLN DCDR bongere bimike umutwe wa MLN, cyane cyane ko abenshi muri aba ngaba cyangwa se muri iyi mitwe yo paretinga ari abantu bahetse amaraso y'Abanyarwanda bishe, bakaba batifuza ko n'uko kuri kwayo maraso yamenetse kujya habona, ari nayo mpamvu ubona bagomba bagenda bagaraguza agati abagerageje kwerekana ko ukuri kugomba kuza imbere ku byabaye ku Banyarwanda ndetse bitigeze bihabwa n'ubutabera. Twarabisobanuye mu buryo bwimbitse dushyiraho na organizasiyo ishingiye ku kuri ya Rwanda Truth Commission, kugira ngo uko kuri kose kujye hanze abanyarwanda bazabashe kwiyunga bashingiye ku mateka yabo, ku byababayeho, bahane imbabazi, bahabwe ubutabera, bashake ikintu cyabafasha kwiyunga. Reka ngaruke kuri iki mu mavuka ya mbere y'uko biba percent cyangwa se pe gatanu. Muribuka neza ko mbere y'ibyo byose habanje ubufatanye bwa RNC na FDD. Icyo gihe RNC yari iyobowe na Dr. Theogene Rudasingwa, FDD yari iyobowe na Dr. Nkiko Nsengimana. Muri icyo gihe twakoraga imishyikirano dushaka kugira ngo dukore platform. Iyo platform twayikoze tumaze kumvikana ku bintu by'ingenzi bijyanye n'ibyabaye mu mateka yacu, kumvikana ku byagiye biba ku Banyarwanda n'uburyo dukwiye kuzashyira ukuri hanze kugira ngo kuzaba ariko gukiza Abanyarwanda. Ibyo ntabwo byahiriye Nkiko Nsengimana na bagenzi be bari bari muri FDD Inkingi, kubera ko ntabwo byafashaga MLN DCDR koparetinga uko ishaka koparetinga no gupfukirana ibyaha byakozwe na n'intagondwa za FDD cyangwa se z'Abahutu bakoze jenoside mu gihe cya 1994. Ikindi cya kabiri cyari kiremereye RNC ni uko Kayumba na ubwe isezerano yari yarasezeranye ibyo gukore kuvugisha ukuri no gushyira hanze ibya FPR GMR nk'uko yari yabisezeranye tuhubaka iri shyaka. Ntabwo yabikoze ahubwo yagerageje kubaka undi mutwe wa RNC GMR kugira ngo ukomeze kutunaniza mu mikorere. Aha twagize ibyago mu mpera z'umwaka wa 2013 mu ijoro rishyira 2014 dupfusha umuvandimwe wacu Colonel Patrick Karegeya. Mu by'ukuri wakomeje kuba RNC hafi atesha Kayumba kubaka iyi mitwe iteye gutya. Ni nabwo twabashije kugira ibikorwa bigaragara dukora, ndetse byahaye Abanyarwanda icyizere cyagaragaraga ko dushobora guhindura ibintu mu gihugu. Nyuma hapfiriye Kayumba yashimuse RNC, noneho ari nabwo ba Mitendero bari bamaze kuza bafite misiyo muri iryo senya. Mitendero aza afite misiyo ya FPR DMH, araza ajya mu maboko ya Kayumba nawe amushyira muri misiyo ya RNC DMH. Noneho FPR DMH ibasha gukoresha abo ba Mitendero n'abandi tundi duto tw'abasirikare harimo n'abatashye mu gusenya RNC. Kayumba yibwira ngo arimo arabakoresha atazi ko nabo bakorera Kigali. Barangije RNC irasenyuka bisanga Kigali, etamayore yose isanga Kigali, usigaye mbega n'Imitendero. Ubwo ngubwo nawe wenda amaherezo azataha cyangwa se arakihishe mwaho ngaho, azaguma azongwe nk'ibi ngibi turimo tubona bya PSNC imaze kuba P4, enyu yumva yabaye P3, ejo bundi yumva yahemutse. Ibi rero byose bituruka kuki? Bituruka ku bantu bari hanze bitwa ko bari muri opozisiyo barwanya iriya leta, ariko mu by'ukuri harimo abafite ikibazo cyo kuvuga ngo uwakwica Kagame tukikomereza muri system, abandi bati wafata aba Batutsi wenda umuntu yabakoresha tugasubiza hemere n'igisederi. Ibi byose bikaba akavuyo ku buryo bibera urujijo abantu bari muri opozisiyo koko bifuza ko ibintu byahinduka, kugira ngo basobanukirwe ninde mu by'ukuri ufite ukuri ko kurwanya iriya leta, ninde twakwizera, ninde twajya inyuma ngo dufatanye uru rugendo. Aha rero hakaba ari intambara ikomeye cyane yo gusobanura ari byo mu by'ukuri tuvuga, n'ibyo abandi batinya kuvuga kwe turabivuga, kuko niwo muti wonyine ushobora gukiza igihugu. Ikindi cya kabiri ni uko ibyaha Abanyarwanda twakoze dukwiye kwemera kubyemera bikatubera umusaraba wacu, kuko ari nabwo tuzabasha kubona umuti wo kuvura ibikomere byatewe n'ibyaha ubwacu twakoze nk'Abanyarwanda, ari nawo hazaza guhana imbabazi. Ibi rero mu by'ukuri byo muri ibyo mugenzi wanjye Sitiberi yasobanuye nawe Bwana Joseph mu bijyanye n'ibya PSNC na yabaye P4, ibi ngibi ni ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kirimo iyi mitwe ikoreramo, kandi hakaba harimo n'abandi bibwira ko hari icyo bafatanya batasobanukirwa neza imikorere y'iyi mitwe, bari victime y'iyi mitwe ikora gutya. Turababurira, turavuga ibyo rero byose wenda amaherezo ukuri kuzajya habona babashe kumva. Reka ngaruke ku ngingo ya kabiri y'iki kibazo cyo kwa cya Aferi Rwigara. Iki kibazo cya Aferi Rwigara ni ikibazo mu by'ukuri kibabaje kuko nacyo twakivuzeho ibintu byinshi. Kagame mu byukuri ntabwo ni no mu mafia ni nta nta kuvuga ngo uwangiriye neza ngo hari umugirira neza cyangwa se uwifuza ko yagirira neza abanyarwanda ngo yibaze ko Kagame wenda yaba inshuti cyangwa se yaba mukunda ntabwo bibaho. Yaseri Rwigara yishe uyu mubyeyi amuvutsa ubuzima bwe avuta aba bana umubyeyi wabo agira Adeline umutako ndetse inshuti za Rwigara azigira imfubyi abandi baba bapfaka mu by'ukuri kubera iki kubera ko Rwigara yari umuntu wafashije abantu benshi wari umuntu w'imfura wabashije gufasha imiryango myinshi ntibyaciriye aho nyuma y'urupfu rwe basenye inzu ye numvise imiborogo y'abana be aho uyu mwana w'umukobwa Diane Rwigara yagerageje gushaka kwiyamamaza ngo abe perezida noneho idefi bigeze ku mutwe aho Kagame yabateguriye urupfu rw'iyicarubozo ari rw'uyu muryango umaze n'iminsi ibi byose mwumva bakina bavuga ngo babakatiye ngo iminsi 30 iyo kuba Diane Rwigara na mama we Adeline ngo bakaba barekuye Anne by'agateganyo ibi byose ni ikinamico ntabwo ari uburyo bw'urubanza ni ikinamico igihari ni uko urubanza uko baruteguye Kagame yarangije kuruca baracyakina iyi teatre kugira ngo irangire noneho babone kubaha ibyo babateguriye ibi barimo ni toca yo kugira ngo babe babatocaringa muri iyi minsi bitwa ngo bari mu rubanza ariko mu by'ukuri nta rubanza rurimo kuko niyo ukurikiranye ibyo baregwa nta kintu na kimwe gifatika cyakagombye kuba kibafunze ibi rero bifatanye n'iki nk'uko twagumije kubisobanura bifatanye n'iterabwoba cyane cyane ku batutsi kwereka ko Kagame ari we gihangange nta muntu n'umwe ushobora kumujya imbere cyangwa kumubuza icyo atekereza cyane ko anabivuga no mu madisikuru ye ikindi kihishe inyuma y'ibi ni uko Kagame ashaka kwereka cyane cyane abatutsi b'abarestate ko ari we kamara ko uyu muryango wa Rwigara uko jyewe mfite amakuru n'ibiri imbere bigiye kuzaza kwerekana ko uyu muryango wifatanyije na Kayumba uzaba afatanyije na FDLR yari ifatanyije na FDU ibi byose ni ibintu by'umutego bigiye kuzaza bikurikira muri uru rubanza cyane cyane ko leta y'amajyoro ya Kayumba iri i Kigali izanashinja aba bantu izanashyira ubufatanye bwabo n'ibintu mu by'ukuri bizagaragara mu bihe biri imbere aha rero ni ikinyoma gikomeye Kagame arimo atega kugira ngo arebe ko byibuze abatutsi bamugarukira batekereza ko atari ugutoteza abatutsi ahubwo ari abagome bafatanyije na FDLR bafatanyije na FDLR buri gihe yita ko ari abateroriste yita ko ari interahamwe kandi ugasanga interahamwe afite mu gihugu cye akoresha mu buyobozi bwe nizo nkuru nimaze nyinshi kurusha izo avuga zo muri FDLR aha rero ugasanga agiye kubihuza yereke abatutsi mu gihugu ati dore narababwiye aba bantu bafatanije na FDR na CDR bagiye bishaka abatutsi barashaka kugaruka gutsinda abatutsi aba batutsi rero bifatanya n'aba bantu n'abanzi b'igihugu bakwiye gupfa abanyarwanda babyumve neza uyu muryango ni victime mbere yuko Diane afata icyemezo cyo kujya kwiyamamariza umwanya wa perezida kwa kabanje kubaza Kagame n'iki cyatumye yica se nyuma yo kwica se agasenya inzira uyu munsi wa none hakaba hataragaragazwa uwishe se bavugaga ko yahungabanye kugeza ubu bakaba bataragaragaza icyatumye basenya iriya nzu Kagame yasanzwe ihagaze mbere y'uko anahunguka agaruka mu Rwanda murakoze Bwana Joseph kugira ngo nawe wagire icyo wongeraho
ndagushimiye cyane muvandimwe Jonathan si byinshi byo kongeraho akantu kamwe gusa uravuze uti Etat Major ya Kayumba Nyamwasa yibereye Kigali kandi niyo FPRDMA iteganya kuzafataho nk'abatanga buhamya mu by'ukuri babafasha gushinja abantu ibintu bidafatitse mu kanya nyine twatangiye tuvuga tuti urubanza rwa Diane Rwigara umubyeyi we Adeline ndetse na murumuna we Anne ku rwo rubanza noneho ngo bagiye kurujya imuzi gusa rero nk'uko nawe wabivuze urwo rubanza batangiye kuvuga ibintu by'imuzi mu by'ukuri banerekana neza icyo bita guplanta decor gusa nyine n'uwerekanye nyine uko ibintu bizagenda bavuga yuko harimo abagiye bavugana na Kayumba Nyamwasa nabo kwa Kayumba Nyamwasa barimo ari ba Jean Paul Turayishimye n'abandi kuvugana sinzi niba bijya bibyara icyaha uretse muri za Republika icyo bita muri za Banana Republic nka ziriya n'ubucamanza nyine n'ubushinjacyaha nyine budafashe butarimo n'ubwenge ariko rero uri ku gitutu nk'uko mwagiye mubibona nk'uko ndetse tuza wenda mu musozo kubireba nuba kikomye ikintu kitwa Human Rights Watch nacyo kiriho kibabwira kiti bimukora si byo abantu mumaze iminsi bagenda banyuruzwa urubanza rwa Diane Rwigara na nyina na murumuna we muranabakubita mwumvise ukuntu bitotomba ibyo tuwenda turaza kwishakira kanya bita Human Rights Watch ngo uyobowe na Kenneth Ross ngo ni imbwa y'interahamwe wumvise umudepite yamututse n'ibindi bitutsi ibyanyubukije aha ndiho ndabwira Sixwell Musanga Mfura ndi busabe gufatiza mu kanya none turangiza ku gatoya na akantu gatoya na Jonathan hari aho nyine batutse ejo bundi batuka Human Rights Watch cyane cyane uyoboye bavuga ngo ni imbwa y'interahamwe ibyanyibukije amagambo ibitutsi Paul Kagame shebuja aho ngaho batukana nyine nawe batukana nkabo aho yigeze kutuka umudamu rwose wari ukomeye muri Human Rights Watch Alison de Forge Imana imuhe uko ridashira amutuka ngo uriya mugore ngo asigaye agendera ku mutwe yavuze ikintu nk'icyo ngicyo mu by'ukuri mu yandi magambo no kuvuga ko agenda amaguru ari hejuru akaba nyine umutwe uri hasi ari wagenderaho wenda araza kubinyibutsa neza muvandimwe Sixbere ariko hagati aho ngaho Jonathan ikintu nagira ngo ubaze wavuze uti Etat Major ya Kayumba Nyamwasa iri Kigali ari koko byanyibukije ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi k'umwaka ushize no kuvuga ko hashize umwaka rwose wuzuye n'icyumweru cyangwa na bibiri umwaka uruzuye Major Emmanuel Nkubana abura irengero bivugwa ko yashimuswe ariko rero ibitangaje muri RNC utakumva bavuga bati dutabarize Emmanuel Nkubana tubwire ziya za Human Rights Watch zivuge ziti umuntu wacu ari hehe ibyo bintu Jonathan nagira ngo ubivugeho gato cyane mbere yo kujya ngo duhe ijambo Sixbere
urakoze muvandimwe Joseph aha niho tuvugira RNC DMA iyo tuvuga Kayumba niwe wubatse DMA muri FPR bafatanyije na Kagame iyi mikorere rero ni kimwe na Kagame yagukoresheje ibyo gukoresha bikarangira cyangwa se ugapfa biba birangiye. Nta kindi gihembo. Na Kayumba rero aba benshi twagiye tumwereka ko bafitanye imikoranire na Kigali yanga kubyumva. Ejo bundi aho bivugwa ngo yarashimuswe cyangwa se ashobora no kuba yaritahiye, mu by'ukuri ngira ngo byamuteye ipfunwe cyangwa se n'ibyari nibyo kuvuga ngo icyo nari mutezeho kirarangiye nta kindi. Kandi tubwire abatwumva ko Kayumba ni nawe ukoresha itahuka. Nigeze kubabwira uko yasabye kunkura kuri radiyo itahuka kubera ko nari ntangiye kuvuga ibya FPR BMI yari ayoboye igihe yari akiri mu Rwanda, bankura kuri radiyo. Yabujije Serije kuba bagira icyo batangaza kuri Nkubana kugira ngo hari akantu Serije yanditse kuri Facebook ye avuga ko Nkubana wa leta ya Kigali yamushimuye. Ikindi
kigaragara
aho ni ikibazo gikomeye, nibyo nakubwiye ngo kuri bo iyo atakigufitemo inyungu nubwo wapfa ibyo ntibimurenga. Nguwo Kayumba uriyo imikorere ye ni uko nguko bimeze. Kugira ngo neza ubundi wabonye se uravuga Nkubana ntabwo uvuga Rwarinda yakoresheje yigira i Kigali iyo bundi bamurashye nabwo abwibaza yo ati muramenye ntimugire icyo muvuga, bararuca bararumira. Ibyo byose byagiye bigaragara nyuma n'ubu ntacyo itahuka ntacyo byigeze rivuga. Murazi neza Apollo yaragiye, abo ni abasirikare bakuru ni abakapiteni n'abamajoro, araruca ararumira. Abo rero ndibo Kigali igiye gukoresha kuko nibo yakoreshaga muri ibyo bintu bye mu byo twari twaramubujije tumubwira tuti sigaho ibi bintu n'aba bantu uri mukoresha ni aba Kigali kandi bizagira ingaruka kuri wowe na RMC kugeza dutandukanye. None ngaho nizo ngaruka zirimo ziba ni nabyo ubona aba basore n'inkumi bo muri RMC barimo basezera bamaze kubona neza ko ibyo twavugaga ari byo nabo barasohoka. Mu by'ukuri ni uko nguko biteye, ni imikorere ya BMI ni uko imeze. Nta gitangaje hagati ya Kagame na Kayumba, imikorere ni imwe. Icyo bapfa ni ubwo butegetsi umwe agomba kwica undi byanze bikunze, ni uko bimeze.
Ndagushimiye Jonathan, ndagushimiye cyane. Reka tugaruke kuri affaire Rwigara. Aho umucamanza Paul Kagame, uyu mucamanza nk'uko twanabivuze n'ubushize kwa gatandatu ejo bundi, aho umucamanza Paul Kagame yashatse bigaragara ko yashatse kujugunyira igufa abamwotsi igitutu, abo yisimbwa z'interahamwe, abo ba Human Rights Watch n'abandi nk'abo ngaho gukora batinya mu by'ukuri. Aho yenyine muri uko gushaka kubajugunyira igufa nkoreshe iyo terme kuko ibaho no kubeshya ko hariho justice ikora. Yavuze ati wowe Anne Rwigara yuburana niwe uruciye burya kuko n'ubundi kuba batara ntabwo rwa rubanza rwo mu mizi ntabwo byasabaga byinshi kuko n'abatara uruciye nuko Kagame atari ahari. Noneho uyu munsi arahari rero yaruciye Anne Rwigara we jya mu rugo se kwenda iki uzajya uburana witaba nyine uza kuburana nyine urubanza ariko ahambiye amapingu uvuye no mu rugo waharaye. Icyo ni uko urwo rugo narwo rwabyo n'ubundi buroko buteye ukundi, ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Ariko rero hagati aho ngaho mbese harya ubundi iyo minsi yose Anne Rwigara afungiye iki, umubyeyi we Adeline we afungiye iki, mukuru wa Anne ari we Diane we afungiye iki mu by'ukuri? Niye mpamvu niba hari ibyo kuburana bihari, niba hari ibyo kuburana bihari ahubwo nabo batagombye kuba baburana bava mu rugo kuko ntabwo byumvikana. Nuko nyine ngo ntawurana n'umuhamba igihugu gitegetswe n'umwami w'umusazi Jonathan Musoni aribuka ko twakunda kwita kuri radio yacu zose na kuni zacu twazishinze hari kwitahuka nkiriho hari no kuri radio ihuriro twakunda kwita Kagame ko ari yuhi wa gatatu maze impaka wari umwami w'umusazi ngo ariko akaba n'umusizi uretse ko Kagame atari umusizi nyine ari ishyano ryagwiriye igihugu umwami w'umusazi rero uca imanza ari we Kagame yabikoze gutyo ariko rero ibikomeye biri imbere nk'uko mugezi wacu Jonathan amaze kubivuga kandi arashaka gukukumba mu by'ukuri opposition ifite ibibazo tudahwema kuvuga twagiye tunongera kugarukaho ariko arashaka kwimaraho burundu kuko nta ntihanganira nyine ikintu cyitwa opposition kuri we ni igihe cyo gutwika cyo gutsemba opposition ikindi cyo agatsemba uriya muryango vuga ngo Anne Rwigara yasubiye mu rugo ntabwo yamushubije ruriya Uganda bamwambuye ntabwo yagaruye yamushumbushije ibyo bashenye ntabwo yamushubije amakonti yabo bahagaritse n'ibindi byose babanyaze mu kuri ngo nasubiye mu rugo n'ubuhenda abana n'irya gufa nyine ashaka kujugunyira aba muriho ariko twizere yuko bataza nakobaza ubwenge barabona neza ko ariho ashaka kwinyagambura no kubeshya isi ijambo ni ryawe mvanisisbe
murakoze bwana zifungarambe ndagira nashimire musonera ibitekerezo amaze gutanga bikomeye nkagira ngaruke kuri iki kibazo cy'urubanza rw'umuryango wa Rwigara mu by'ukuri mbona urubanza mbona ruzahindura amateka y'u Rwanda amateka y'ubutegetsi bwa Kagame kubera yuko mbona ari nk'igihu gikonkobotse kikavaho noneho ibyo cyari gihishe bikagaragara ndavuga cyane cyane ku bantu bari bagifite ibyo bibazaho bumva ko buriya butegetsi bwa Paul Kagame kuko hari inyungu z'abanyarwanda cyangwa se inyungu z'abanyarwanda b'abatutsi zaba bwaba burengera abantu barabona ko ubutegetsi bwa Kagame ni akazu kariho karengera inyungu zako bwite mbona rero bizahindura amateka kubera yuko ibyo ririya yicwa rubozo uriya muryango uriho ukorerwa biriya byo kwambika ubusa umuryango wose ni ubutumwa bukomeye ku batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ni ubutumwa bukomeye ku bantu bose bavuga bati turashaka amahoro muri iki gihugu turashaka igihugu buri wese afite ubwisanzure ni ukuvuga yuko abantu bavugaga bati turi muri opposition turiho turaharanira guhindura ibintu mu gihugu bajenjeka babonye isomo rikomeye cyane ko ni irindi somo rikomeye bongeye kubona ko bitazashoboka ko iriya Leta ya Paul Kagame itazabyemerana n'icyuho gikomeye mu batutsi nanone kubera ko kugira ngo nka Kagame uvuga ati jyewe iyi Leta yanjye yubakiye ku kintu cy'uko twahagaritse itsembabwoko ryibasiye ubwoko bw'abatutsi noneho bakaba bari bamaze iminsi agatsiko kari ku butegetsi kari kamaze iminsi kagenda kibasira bamwe na bamwe ndumva mu biganiro byahise kuri Radio Ishakwe mwarabisobanuye inshuro nyinshi cyane ndetse mutanga n'ibimenyetso byinshi n'amazina bifatika cyane ariko noneho aho bigeze biragaragaza ko agatsiko aho kageze ari simusiga ikindi cya gatatu navuga ni uko biriya bintu bisenye ya resepase Leta y'igitugu ya Paul Kagame yagenderagaho mu mahanga hirya no hino ivuga iti twateje umugore n'umwari n'umutegarugori imbere ndetse no muri politiki biragaragara rero ko Diane Rwigara kuva yavuga ati ngiye kwiyamamaza mu by'ukuri nicyo cyakururiye ishyano mama we ndetse na murumuna we umuryango ubwawo wari umaze iminsi utotezwa kuko muri iryo totezwa ni naho nyakwigendera Asinah Paul Rwigara yicwa nabi kuko mwabisobanuye mu biganiro biherutse yicwa urubozo ku manywa y'ihangu abantu babireba bashirira mu nda baraceceka umuryango urihangana ariko noneho bigezaho bavuze bati uyu muryango ni ukuzimya burundu shaka uburyo bwose bwo kugira ngo bawushonjeshe, bawambure imitungo, bagire bate ubaho bageze ni ukuwukoza isoni ku mugaragaro mu Banyarwanda, kugira ngo bahindure ba ruvumwa, noneho babone uko babacoca nta n'umwe ubaririra. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane bizatuma Abanyarwanda, niba hari abantu b'abagabo bakirimo, ni ibintu bizabakurugutu, bigatuma bavuga bati ntabwo dushobora gutuma ishyano nk'iri rikomeza. Niyo abantu si ukuvuga ngo abantu bazahita babona ibisubizo ako kanya kuri uwo munota, ariko rero ikintu nk'iki ngiki ndahamya ko kizasigira igisare gikomeye cyane ubutegetsi bwa Paul Kagame, ndetse nkaba nanahamya ko amateka yabwo azahinduka burundu, kubera yuko icyo gisare ndabona ari kimusiga, ni igisare gikomeye cyane. Kuba rero uriya muryango ukomeza gutotezwa, abantu bakabirebera ku butegetsi, burumva ari nk'isomo buriho ubuha abantu bose, bavuga bati turashaka guhindura ibintu mu gihugu, batuwe wese uzegura agatwe tuzakamena. Bikaba ari bya bindi by'uko banigamba bati warwanyi leta uri hano mu Rwanda, wayirwanya uri hanze, aho uri hose tuzakugeraho tukumene umutwe, tuzakugeraho tukwice. Kandi koko ubutegetsi bwa Paul Kagame bwagiye bwicira abantu mu mahanga baburwanya, ndetse no mu gihugu. Nkaba mbona rero kuri ya rubanza icyo navuga rwose ni icyo ngicyo cy'uko ruriya rubanza ruhinduye amateka y'ingoma ya FPR Inkotanyi. Kuba bavuze bati Diane Rwigara nagume mu munyururu hamwe na mama we, noneho Anne natahe, biriya nyine nabyo bikaba ari iby'agateganyo by'iminsi 30, biriya nabyo ntacyo bivuze, nta n'icyo byongera ku kibazo uko giteye. Cyane cyane nakurikiye ruriya rubanza nkumva ibyo barega cyane cyane kampere kuri Adeline, kuko ni umubyeyi uyu mukuru kuri abo bose bariho batotezwa. Baravuga bati baramurega ibintu ngo by'ingengabitekerezo, bakavuga ngo ibintu yatutse abapolisi ngo baje kumufata, ngo avuga yuko ngo bameze nk'interahamwe cyangwa se ko n'abari interahamwe. Numvise ahanini ibyo bashingiraho bamurega ni ibyo. Ibindi nenda bakavuga ngo hari abantu bagiye avugana nabo bari hanze y'igihugu cyangwa se avuga nabi leta, ariko mu by'ukuri nkurikije uko leta yisobanuraga muri biriya, berekana yuko biriya byakozwe nyuma yuko abajepe bagiye muri urwo rugo bakarumaramo icyumweru, abantu baboshye basa naho banambaye ubusa nkurikije uko nagiye mbyumva. Noneho aho bazaniye abanyamakuru kugira ngo, kubera ko abantu bose barasakuzaga bati umuryango wa buri wirengero umuryango wose, nibwo hakozwe ikinamico polisi izana abanyamakuru, noneho bavuga ko ngo baje kubajyana kwitaba ku ngufu kubera ko ngo polisi yabatumyeho bakihisha bakabura ntibagaragare. Nibwo ayo magambo yavuzwe, ukibaza uti niba amagambo leta ishingiraho irega ari amagambo y'icyo gihe yavuzwe uwo munsi, cyangwa se ibyo polisi, kuko niho polisi ivuga ko yagiye kubashaka baranze kwitaba, tuvuge ko aribwo bambuye za telefone zabo n'ibindi byose bakanakuramo n'ibyo bavuga bakuyemo, bakaba aribyo baje kurega Adelide. Icyo cyumweru yari amaze ari mu mapingu ari kumwe n'abajepe, icyo cyumweru yaziraga iki? Bamushakaga hiki? Bikaba
bivandimwe 6 million. Nagira ngo mbabare ngo uce mu ijambo ndihe musoneye kuko telefone yishora guhagarara. Wenda ari gusubiza rwose narangiza mbabare gatoya. Jonathan Musonera niba uriho unyumva, niwe wakunda kuvuga utakamasa kazazimara kazivukamo, Paul Kagame rwose n'umwanzi w'abatutsi mu by'ukuri. Nagira ngo ube wafata umunota umwe cyangwa ibiri usoze, noneho mbone gusubiza ijambo mugenzi wacu Sixberry na wasoze ijambo ryawe Jonathan. Ubanza musonera nyine telefone yamutengushye, ariko yakundaga kuvuga ati akamasa kazazimara kazivukamo. Ayo magambo yagiye akoresha cyane tugishinga ihuriro. Nagira ngo rero wongere ufata ijambo Sixberry, ngiye kureba niba namugara muri studio. Wafata ijambo waho wongere ukayisubira na
ubwo akomeza nyine navugaga nti byinshi mu byo numvise biregwa Adeline Rwigara ni ibintu bavuga ko yavuze icyo gihe nyine hakorwaga iryo kinamico bazanye abapolisi mbese abapolisi baje bitwaje abanyamakuru bakanavuga ko muri icyo gihe nyine aribwo bafatiriye n'amatelefoni yabo n'ibindi n'ibindi kuko bemeza ko aribwo kumugaragara mbese polisi yari igize ikikora kirebana n'uwo muryango. Noneho ugasanga ibyo barega mu by'ukuri biravuguruza ibyari bimaze iminsi n'ibyo yicwa rubozo umuryango wari umaze icyumweru ukorerwa. Ibiregwa Diane Rwigara byo nabyo ni urukozasoni ntawakwirwa bitindaho n'ukuntu byagiye bihindagurika nabyo ubwabyo bigaragaza isura cyangwa se n'ishusho y'ababarega uko iteye. Noneho kuri Diane Rwigara ho nabyo ahubwo abantu baribazaga si nawe wenyine abantu baribazaga bati uyu muryango urashyirike. Ndumva rero nk'uko nabivuze ko itotezwa ry'umuryango wa Rwigara rizahindura amateka ya FPR Inkotanyi kiriya nk'umuntu mukuru ndacyemera kandi ndahamya ko kizabanguka nutakibona akazakibona. Kugeza kuvuga ku kibazo cyerekeranye na opposition uko ikora opposition nyarwanda mbona dufite ikibazo gikomeye kugarura icyizere mu banyarwanda cyayoyotse kubera imikorere y'abanyapolitiki nyine nkabira kwahereho tuvuga ukuntu urugaga rw'amashyaka ubwaro rugira uruhare mu gusenya rimwe amashyaka arugize. Ikibazo cy'ubwiru cyagiye kivugwa mu mashyaka, ikibazo cy'ubwibone ndetse na biriya bintu by'ibisigisigi byo gushaka kugarura ibyo abantu bahunze. Ni ukuvuga nk'abantu bavuga bati ubutegetsi nta butegetsi bwiza bwabaye mu Rwanda nk'ubwa Emerenite, ugasanga ari cyo abantu baharanira, ugasanga na politiki barimo ubu ngubu mu by'ukuri ubasanga u Rwanda icyo gihe ariho rwatembaga amata n'ubuki bakumva mu byo baharanira ibyo ngibyo. Kimwe nuko hari n'abavuye muri FPR Inkotanyi bakavuga bati ikibazo muri FPR Inkotanyi ni Kagame naho ubundi FPR Inkotanyi uko ikora ibyo ikora ni byiza nabyo ugasanga nyine ari ikibazo ku buryo abanyarwanda bataye icyizere bikaba bivuga yuko dufite inzira ndende yo kugira ngo tugarurire abanyarwanda icyizere babone ko dushobora koko kugarura ihumure mu gihugu. Wavuze ikindi kibazo cyerekeranye na biriya abadepite navuga ndetse na Leta y'u Rwanda yatutse uriya mukuru wa Human Rights Watch Kenneth Ross bavuga ko ari interahamwe, ko ari imbwa, ko ari iki kubera raporo bakoze berekana ukuntu abasirikare bica abaturage, abasirikare bakarasa abaturage bavuga ko ngo bibye cyangwa bakoze imituntu kutwaha tworoheje igisubizo kikaba ari uko ari abasirikare banaza atari n'abapolisi bajya kubareba ahubwo bakaba ari abasirikare barasa abaturage ku manywa y'ihangu. Numvise n'ibiganiro amajwi y'abaturage batanga ubuhamya rwose bavuga bati mukuru wanjye cyangwa se umugore wa kanaka nawe yarasiwe hariya mu murima yo kuri ibijumba n'abandi gutyo, ugasanga rwose ari ibintu byabaye ikimomo cyane cyane muri kariya gace ka za Rubavu. Ariko rero nanone ugasanga dusa naho twibagirwa vuba, hariya niho Perezida Paul Kagame yavugiye ejo bundi ati tugiye kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. Yarabyivugiye kandi bihita bitangira koko abantu barabarasa ku manywa y'ihangu. Itangazo rero kirimo kuba rero uriya muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubivuga Leta y'u Rwanda iri tugiye kuwirukana mu gihugu, kirira nabyo nta gitangaza kirimo. Wigeze kuvuga uti Kagame yigeze gutuka uwitwa Alison DeForge wigeze kuyobora uriya muryango cyangwa se wigeze gukora ku bintu by'u Rwanda cyane ndetse akagira n'uruhare mu gufasha FPR Inkotanyi, yaramututse koko. Birero rero ntibintangaza kubera ko uko Leta ya Kagame iriho ibyitwaramo mbona ari kimwe neza neza nibyo muri zira za leta z'igitugu zindi nko muri za Korea za ruguru bari ba Kim Il Sung na ba Kim Jong Un n'abandi nkabo iriya miryango za Human Rights Watch barazirukanye kera barazirukanye muri Sudani ya ruguru hari kwa ba Bashir barayirukanye miryango Saddam Hussein iyo miryango yari yarimenesheje bariya bose zirangoma z'igitugu iriya miryango irengera ikiremwa muntu iriya miryango itabariza ikiremwa muntu ahariya hose muri z'ibitugu barayimenesheje ahubwo aho Kagame yaratsinze kugira ngo akomeze yicire uko ashaka ikindi nanone aziko iyo miryango yahaba itahaba ntabwo amaraso y'abantu ameneka ngo zahere iyo miryango yaha bitaha babyanze bikunze amaraso akomeze kumeneka muri kiriya gihugu ariya amaraso abayamena bazayiryozwa ndetse n'Imana yaremye abantu ntabwo izakomeza kwemera ko abanyarwanda bakomeza kuvushwa amaraso kuriya mu gihugu cyabo kandi bazira ubusa biriya rero ntabwo bizakomeza ngo bihoreho nubwo bavuga bati Human Rights Watch nigende ahubwo iba banagiraga vuba n'iyo miryango yose bakayimenesha ndetse n'inzu za ambasade n'izindi bakabifunga kugira ngo babone uko bagaragaza ubwo bwabo bavuga bafite rero mbona biriya ni ibintu byo kwiyemera ariko nubwo muri uko kwiyemera bashobora no kubikora bakirukana iyo miryango huko nta nyungu bazabikuramo cyane cyane ko binagaragara ko aho leta ya Kagame igeze hahandi mbese mu marembera aho abantu babona ko ibyo leta iriho ikora ariho kwisema ariho kwihima ku buryo iminsi yayo nanjye ubwanjye mbona ko ibaze birumvikana kandi igihe iriya leta imaze ariko yica ari kumwe n'amaraso y'abanyarwanda n'iki gihe ni kinini cyane simpamye rero ko kiriya gihe kizakomeza urakoze bwana Yozefu
ngushimire cyane muvandimwe Six Bear Jonathan nagerageje kugora muri studio nizeye ko byatunganye uranyumva
ndakumva uranyumva nawe
Imana ishimwe ndakumva neza na mu gihe wari wagiye navuze ni wakunze kuvuga tugishinga RNC ya nyine igeze ku muterimuko tukishinga wakunze kuvuga cyane uti akamasa kazazimara kazivukamo ariko rero mugenzi wacu Sixb nawe yanzu agira ati nta wicira abantu kubamara nta uzamara abana b'Imana binyibutsa Adeline Rwigara na Bibiliya ye n'igitabo cye bamwambuye bariya abantu rwose bateye isoni ariya madayimoni ku mugani we binyibutsa undi mugani na none wo ku kamasa ugira uti akamasa k'inkunguzi kari gatubuge bw'intorezo Kagame ni akamasa kazibutsemo kabi ariko ni n'akamasa k'inkunguzi kuko nako kari kumuteremuko kariho kararigata uburyo bw'intorezo ku mugani wa mugenzi wacu Six Bear nk'uko rwose yanzuye abivuga ijambo ni ryawe muvandimwe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph reka nshimire na muvandimwe Six Bear ngushimire n'iyo migani wibukije ni migani y'ikinyarwanda koko nagiye nikoresha nerekana ko kuko Kagame ari akamasa kazamara inka kazivukamo cyangwa se ubaho kageze ari akamasa k'inkunguzi kari gata mu buryo bw'intorezo yagumije yishingikiriza ku by'abacikacumu ayishingikiriza mu kubeshya amahanga ko yahagaritse jenoside yishingikiriza mu kubeshya abatutsi ndetse no gukoresha iyo ntwaro ku bahutu batigeze bagira n'uruhare muri jenoside twagiye tubigaragaza twerekana agashinyaguro gakomeye cyane k'imiryango yacu yagiye itaburirwaho twari twarayikinguye ajyana amagufwa y'ababyeyi bacu kuyamanika nyine mu ubataho ayereka abazungu ngo ibyo yahagaritse ibyo byose ni ingaruka zikomeye cyane nanone ngushimire uko ugarutse kuri uyu mubyeyi uko yababwiye nubwo bamwambuye ijambo ry'Imana Bibiliya ye n'abana be ariko ijambo ry'Imana ntirihera Imana irakwihorera ugakora ayo mabi ariko iyo igiye kuguhana iraguhana dufite ingero nyinshi zikomeye z'abantu bagiye baba ibivume basa nabi kandi na Bibiliya ivuga ngo uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azaba ikivume azazerera kandi nawe uzamutangira niko Kayini yapfuye amaze kwica mwene Minaberi niko Yuda Isikariyote yapfuye amaze kugambanira Yesu niko Farawo w'igihangange n'ingabo ze bakurikiye Abayisraeli bakagwa mu nyanja niko Nebukadinezari wari umwami ukomeye cyane yamaze imyaka 7 mu ishyamba arisha nk'amatungo kubw'ibyaha by'ubwicanyi bwo kugira nabi bwo gusuzugura Imana Kagame nawe yagiye abeshya ariko ikinyoma ukirira rimwe ntukirira kabiri amaherezo amabi yose yagiye akora niyo arimo amukaraga niyo arimo amuzungurusha ubu rero amaze kuba igicamuke igisigaye ni iki ni uko muzabona umuhero we kandi uzaba mubi Sixberry yarashoje nyine yerekana ko bikomeye kugira ngo abanyarwanda bashyire hamwe abanyarwanda bumve babone ibi byose ariko nagira ngo rwose muhumurize ko abanyarwanda baraceceka bakareba ariko abanyarwanda ni abanyabwenge ni abahanga ni abantu bashobora kwikiza umwanzi mu gihe gitoya ikindi cya kabiri ni uko amateka yacu yatubereye umusaraba ariyo mpamvu n'ibi bihe byose hari harabuze ukuri kujya hanze nagira ngo rwose mubwire mugere n'abanyarwanda batwumva dukomeze dushyire hamwe uku kuri tukwerekane twerekane ibyabaye tutabogamye twerekane ko umuntu akwiye guhabwa agaciro k'umuntu mbere yo guhabwa agaciro k'ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubutwa umuntu ahabwa agaciro k'umuntu umuntu ahabwa icyubahiro nk'umunyarwanda igihugu kizaganga hurwe n'abana b'u Rwanda bafatanye mu mugongo nta yindi nzira ihari uretse kurwanya ikinyoma n'ugikoresha uwo wese yaba ari uri muri FPDM yaba ari uri muri MLND yaba ari uri muri RNCDM yaba ari undi wese ushingiye ku kinyoma cyo gushaka kumva ko yahiri ku butegetsi agafata ubutegetsi akaguma kwica abanyarwanda ibyo ntabwo bigishobotse igihe cyabyo cyararangiye kuko uko ibintu bigenda uko iminsi igenda yigira imbere niko abanyarwanda barushaho gusobanukirwa ahubwo Imana ishimwe cyane kuko kubw'iyi myaka tumaze ikinyoma kizungurukaho babeshya abanyarwanda babasahura imitungo yabo ngo bagiye kurwana no gukuraho Kagame ikinyoma kikaba kibagaraguye kimaze kubashyira hanze ahangaha niho ukuri gushingiye niko kugiye gutuma n'abanyarwanda bahindura amaso bakavuga bati ba bantu mu by'ukuri ibyo bavuga ni ukuri kandi ukuri kuratinda ariko ntiguhera aha rero banyarwanda bavandimwe muhaguruke muhagarare ku kuri kw'ibyo muzi mugerageze gukiza igihugu n'abanyarwanda muri rusange aba nasoza shimira abadukurikiye kandi nifuriza mu by'ukuri abanyarwanda amahoro n'imigisha y'Imana kandi nsabira imiryango yose ntereye no ku umuryango wa Rwigara urimo uzungurwa na kariya gatsiko kabicanyi ndetse n'indi miryango yose y'abafunze y'abanyapolitike cyangwa n'abandi ko ukuboko kw'Imana kuri hejuru yabo kandi igihe kizagera Imana ikabatabara amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe murakoze
nawe ubwawe Jonathan na mugenzi wacu Sixberry n'abanyu bose, cyari ikiganiro P5 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye, igice cyacyo cya kabiri mukaba mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera hamwe na Sixberry Musangamfura. Aha twasoza tugira tuti ba Diamond wo muri FPDMI, Diamond mukuru Paul Kagame, dore ko ngo uno munsi wujuje imyaka 60, aho gushimira Imana rero waciye urubanza rwa kigome rutoteza uwo wagize umupfakazi n'abo wagize imfubyi, kandi abo bose barakugiriye neza, by'umwihariko umuhisi Assinapol Rwigara wahitanye wishe urupfu rubi yarakugiriye neza, ariko gukomeza gutoteza be. Tanga Bibiliya igitabo cy'Imana yisubize Adeline Rwigara wapfakaje, kandi n'abana b'imfubyi ubaha amahoro, kuko nabo mu bwoko bw'Imana bwa bwoko butavumika, ku mugani wa ndirimbo nzashyiraho utaha. Ariko hagati aho ngaho nk'uko bagenzi banjye bashoje bayivuga, uzabibazwa n'Imana, uzabibazwa n'abantu. Reka gutoteza abana b'Imana. Ijoro ryiza ku bari batumva.
Move out, move out. wabaye mutu mubaya kubo usiga tutambutse Yorodani kuko watabare kugitaragara none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza ushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo impundu ari uwapfuye n'uwarokotse twise twahindutse imyago ari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazi y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohora ngo barimane izo mpanoke ngo basibanganye izina ryacu wiyamagika ntitukuve wari umusore utagira ukuta ari uburangayi no ku mutima none turiye mu ntwari turema data undi mukinzi narushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'imana dore muguri nta musumba yego ntwari yayo batatanya zamunoki imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zose icyo zatembiye bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha babaturiye ngo bo baturane nta mwaka bagatatanya uwaruharaniye ibihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa nk'intwari n'iyaruhekuye humura rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rubemo abarwa urwango ruzime ducane urutimbwa n'ibisambo bivuna umuheta bavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari ntambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwanda ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduze ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imitima iterere mu giterere